ayagala muwe byawandiikibwa ensonga gye ndagira abantu mu kkanisa it is bw'oba owulira ng'oyagala okwongera okusomesebwa n'okubangulwa nina kyaki gye nsumba bw'osobola okujja ne wano mba nzize kwogera eri buntu mba nzize kwogera n'abantu bonna sigenda kubikula bayibuli but I quote the scriptures obwedda njogera nga bayibuli egamba nga nzi kwotinga naye sibikudde kusoma mu bayibuli kugamba bwenti kubanga siri mu kwogera namulokole yekka
bantu fena fena
ndi mukwogera n'abantu bonna n'obuntu obulamu n'okuddawo gamba nti wali wagambye nti ndi wabulimba omulanaga nti begendereze actually mwenyini yagambye nti abawuliriza babusoga bwanu mwegendereze ebigambo byenjogera which is okay kubanga ina right ye ku perception jafunye naye njagala kugamba nti one ne bw'oba oli musumba ng'oli eyo mpuliriza nga waliwo ekintu ky'obadde okola oba ky'obadde oteeka mu bantu ng'oya kikuli rooted n'enzija wano n'enkiwakanya oba n'enkyogerako bulala tokikozesanga kyakulwanyisa ozibira abantu okulaba nti bawuliriza Katonda oba n'okutegeera ki okumanya kwennina nange nina ensobi ze nakola nzirayo kati olwaleero mu kanisa neŋŋamba abantu nasiiga nga abantu amafuta ng'agwa wali n'omusiiga amafuta kuba nakula kye bakola naye ŋŋenda okwetegereza kya bukyamu naye nenzirayo nenzikiriza ensobi zange nti biri nabikola mu butamanya so n'abasumba for instance ogambye omwana nti temugenda kusami naye mwe lwaki muziika bw'oba omuntu afudde ne mumuziika lwaki muba muziika lwaki temumulekaawo bulesi
kale mam tujja kubanga tuyira nsigare nga nize Moses mutalya tuyire mutwagane ne ku lw'omukaago olwo tujja kumaliza tutambule bulungi Mukama Katonda abakuume.
Chenda, Agatone Zemukaga, Busoga One, Famma, Omoyo Gwa Busoga.
Ewe Sawa, Diri Meka,
Esawa Diri Musambu, Edo Musana.
Fuka, Yivesta Wo, Nia MTN Momo, Nga Wesiga Mwakapia, Akataika Wansi Wanusu Luku, Oingiza Magoba, Uliruna Kuko, Sobala No Kwe Tolera Yo, Akapia Ko, Unawona Woke Endira, Nigaba Star, Chikuminka Gana Itano Star, Musambu Hash, Oluonde Ku, Yivesta, Uwako Zesa MTN Momo A, Enkola Novu Kwa Kulisu, Biko Bedirua, MTN, Awala. Titukomezekeka.
Soga One Radio. Tulungamizi kwa kitongole. Echa Uganda Communications Commission.
Amaulida gesika.
Amaulida gesika.
Amaulida masengede. Direka kama kubuli montu. Kanaku. Chenda. Katolezi mukaga. Soga One FM. Omuyubwa usoga.
Soga One Radio, tulungamizi bwe kitongole, echa Uganda Communications Commission.
Dikoni ya msambwe damari ya geche msana wano kumayugu wa usoga kaireka makoba gaifage sigika. Agategeke wabukaramu iranga ati mwoga kutusako ni nzo mugabula mwise mkoso wa botu Dennis Bazira Taduba. Polisi ensangi mu Kampala evuniza ntalo pamero emyaka 5 awundi ku director wa isomero erya Pamuvir Primary School eragano mu kitundu ekyo olw'okusigaza abaana babiri ku isomero oluvannyuma olw'oluwumula nga tabawa kyakulya were ekyokunwa ng'ategeeza nti ayina empiiya akakerekalambo n'ekitundu k'abanda abazaire be ge balina okuba nga basasula olwonya abaana basiibule bino byabairewo oluvannyuma olw'essomero lino okuwoomuza abaana ennaku ed'omwezi nga 9 omwezi guno ogw'omunaana omwaka guno Mutimpa on director wa isomero yageza ku kubanga akubira abazaire amasimu abaana abano ababiri abasigala ku isomero nga bali kubandibwa kakaire kalamba n'ekitundu era nga alikutegeeza nti abazaire basaina okubanga omalayo empiya dino olwoni asobola okubanga abasiibula omukulu owa isomero lino yageza ku n'okubatiisatiisa nti buli lunaku omwana lwabamukuuma ku isomero abazaire bedda kwongera ku kakaire kalamba n'ekitundu emitwalo ebiri buli lunaku olubitawo wabula abazaire bagezaako okulumikira ku poliisi ey'ensangi mu kitongole eky'abaana n'obukuumi obw'abaana wabula bano baagi okutuuka ku ssomero nga direkita akaakalambiire Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ategeeza nti kituufu ono bamuvuniza ennono lw'4-5
kigambibwa nti bagalawo ssomero okuddayo mu kuwumula nga 9 ku Saturday wedde direkita wa ssomero n'atandika okusaba ssente nti abazadde b'abaana bano abaana babiri babadde abaana babiri kusooka bateekwa kusasula ssente za fees balance za fees akakadde kamu n'ekitundu yoke abawa abaana abazadde ne basaba ne beegayirira ne bagamba ti direkita sabye tuwa abaana tugenda kusasula ngabeyi ami okusasula somero tena bakugula wo director ya somero yagana kuba wabana yaga machimu mpesente rakade kamu nechitundu yokemba kwasa abana
Abatiami okuva ku kyalo ekyansozi ibiri mu igorozeri y'Obuyanga mu district ye Bugweri ona kwalo basitukire mu kiyongobero oluvannyuma lw'okwagaana amagomba gaundi ku munaibwe gwe baziika mwaka ogw'2018 ng'ebisigalira bakulise nabyo mu kwogera kuno abatyami nga bakulemberwa mu isente bw'ekitundu ekyo kacya James bategeezezza nti omugenzi yaziikibwa mwaka gw'2018 ni Manya Paulo mutabani wa George William Kirunda era nga bano batyami mu kitundu n'ekirala ekyo wabula Unisa, okuba nti obwire obukesero na kolwa lero bajira okwagaana nga magombe gano gaboneka nga gasimulwaira obula nga bafamire bakitegeerwa lero mu kuwayamu okuni Magemeso Ivan batukobeire
nekika nga bakukyalo kuno nti abantu abatamanibwa baira baziikula omuntu aboneka nga abeziiza munomwaka mulamba kasooka bamutoola batwala ebisigalira byona byona twagaine omwana abairaide kulongoosa magombe againe bwango yaawo nga needeli awo bamutoola munikesi agitema mpagaine wakanu akakaire kati nejambia era yatalagana okutalaga kale ntwala okuvumirira abantu abali mu mezi otinejo babivwemu kuba tino oyo yenka mubaise maganda yona yali yokuku maganda bide yena bamuziikula mu nkola otineyo kale tuvumirira abantu ab'enkola otineyo
waliwo mwene itakalu mukire mu bamateeka okwekubira enduulu ni muyafe siomba kwa government mu district ye Byukwe ngali kwenda muyambeko ku bantu byasenza ku itakali abasoba mu 15 abatakaenda kubanga wasasula busuru kyokango nakoba tomaze emyaka n'ebisibo yategeeza nti wano bali kwenda bakubanga bamutola ku itakali ye na kyakoba nti n'abasinga baidati bali bato wabula noona kulwa lero bazalaganira okwa mpanganensi bazaliganira okwo abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi wabula nga ono Francis Sandezi Jija mwene itaka lino alumukire mu yafeesi omuba kwa gavumenti nga mutyamye ku kyalo Echete wa Kabo, Municipality eyerugazi mu district ye Byukwe, akoba nti wataze okubaawo engeri gye balandula ensonga ya mawango, okubanga abantu abali ku itaka lino batandika okubanga musasula busuulu. Onaalodye ena kujja beti nga bitamu n'abantu bano byasenza ku itaka lye, wabula nga abandi bedimye bali kwenda kumulyaka busuulu, kyakubye nti beda kujja mu mateeka wa Kirigalamule.
Kubirala DC, antase, abasenze bange banjemera. Ninaka abasenze nga 20 be bampa busuulu. Abamu nabona kumpi bali mu bitano banje emirale bagano kumpa obusuulu bwange era iteeka eri ebikwatagana eby'ettaka abasinga balimanyi sigamba titi balimanyi bwogaana okuwa busuulu omala emyaka 3 nanyini ttaka asobola okujjako ettaka lye nidiza n'olw'ensonga nze mbadde sagadde kola kintu ng'ekyo mbadde njagadde mu mateeka nfune obwenkanya bampe busuulu bwange babaganye nja kusobola okufuna ekyokukola oba ndete oba investor naye tebankubiranga nduulu
Mu kwogera ku nisenkulo w'ekyalo kino ayitibwa Ibrahim Chandya ategeezezza nti baidye nga bakuba enneeko bano enfunda ediwerako wabula nga era bano bonabona abali ku ettaka lino bakeeremya okuba nga basasula busuulu.
Kituufu landlord tubadde tukuba naye meetings eziwera abantu bajja batono era ngezaako okuwulira abantu banange etteeka ly'ettaka bagifulumiza kibi nnyo omala myaka 2 nga tosasula busuulu etteeka eragira nti landlord wa ddembe okuzaayo myaka 3 wa ddembe okuzaayo akabanja ke. Bakolechi uwulira uli akaba sirina school fees y'abaana babagobye twale ena ku municipal areas tugezaako okubulira abantu kitufu omusajja akaba amazima nandisabye abantu bakubye ku kifuba basasule omusajja sendeze ez'obusuulu nga etteeka gyeragirira
Omubaka wa government ye Byukwe retired major David Matovu akoba nti ebyaitaka bino byetaaga okugemebwa kanabwala era nga bakulambulula amateeka babone ekiirako
ettaka kintu kya mateeka kikwatibwa mu mateeka era lifugibwa constitution ne land act ne policies endala za government naye waliwo akantu akagulumbya omukwano gw'ettaka wa mailo n'owebibanja akabuusibwa amaaso bwawo government ya NRM ebaddewo nnyo ebadde ensaale ku bantu bano ab'ebibanja tubatunulanga nga bamulekwa abantu bafa batalina mwasirizi abantu abakulu bannamwandu naye mbasaba mu mbeera yonna bwobanga oli ku ttaka ly'omusajja obayita landlord laba nti akumanya wewandiise era si bakumanye ate wa obusuulu obulandikiddwa mu mateeka
Bana chibina chi NUP abana atero kwe simba okugemere chibina bendera mkaulu wakari kubinda binda. Basabibwa okujo kubanga watula ye mpapulano kwe wandisa bala goma rivo kwe simba mkaulu wakabona bona. Hivyo na minobi ogeirwa isenkuru o chibina chi NUP mu district Iruka. Loja skaita nkofurutaya babe mumbozi ya kafuno msaswifu magimesu Ivan ya tegeza. Ndi ya kase rauti nikano chibina akajika katwala ebyokulonda ka Electoral Commission kavayo kalangirira nga bwe kamaze okuba nkatawo mwaganya eri abonabona bali kwenda okuvuganya mu kalulu akabonabona okuba nga bajja okutoola empapula erira goma lirivo webidiro nakulwa leero nga n'abali kwegwaniza ebifo ebyobukulembeze obwewanga batandise okuba nga batoola empapula erira goma lirivo n'okuba nga banaavuganya mu kalulu akabonabona okusinziira ku Roger Skaita Nkofu ategeeza nti butikano n'akaire akabonabona bali kwenda okuba nga bagemera ekibiina ki NUP bendera oluvannyuma lw'okubasunsula okujja ku bitebe bya Electoral Commission okutoolayo empapula.
Tegeeza ba candidates bange bonna bonna abavetingibwa mutendera gwa local government kwota ba chairman LC5 kwota ba councillors ku mutendera gwa LC5 ba councillors kumiruka timwena mwena muli kutegeezebwa nti empapula da nomination zidatuse ku kitebe kya ife ekya Electoral Commission ndi kuba sababu sabenti mwetanira okuditolayo musobola okwetegeka ate mu manne n'ebyetaagisa okuboneka nti omuntu yes avuganya ku kifo kyona kyona era ni fe abekibiina kya National Unity Platform otwetesetese okusigukulula baganda baife abo abatukulembeire ibanga ly'emyaka emingi ng'ate batukulembeire mu bulumi ngeza kye bali tuweereza ate ngeza kye basuubiza.
Dinatera kona 12 edivire ku musanvu edamala gechye misa na gesigika gatube gajire MP editereibwam bana na ba abo mouthwash abakolera akaleza kama ino coins okwagana mu supermarket pharmacopotere ko ni drug shop okwetolewanga kote kuna ba Better Life Uganda abasobola okubanga bakuwa bwidandabi na bonezebwa omugabula omwise mukoso wa Boto Dennis Bazira Taduba ni nzembe ile.
Una gabe ya mawuli la gesigika. Era masengende agagama kubuli mwotu.
Ya kutusi mwaku. Nana habu mouthwash. Ye degale tufu. Ye nega kasa mkuja ya bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo vamolu saisai. Obo gaiza ruda rumu. Senyesa nana. Na iwe gende deza abafiri. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Ya kakasiwa National Drug Authority.
Awamu ne Better Life. Aba kuguka mkuja njabise dagala jobutonde kundwa denkambwe nga ulcers prostate mubami abami abanafu sukari pressure abakuwa stroke endwadde zitawanya abachala ania ebifuba nendwadde endala nga basangibwa ku Catch Road ku kisacha mkama akedi omwaliro gwokubiri bakubire ku note musanvu note note musanvu musanvu mwenda tano abiri mubiri
Nuku chenda tonese mukaga Usoga 1 FM omwebwa usoga
Usoga One Radio, tulungamizi bwe kitongole, echa Uganda Communications Commission.
Edachi katiri, ikumina isatu, nedivo kubita kusawo msambo gwe msana, usibe yotia. Mnaifu mlonji, heye kumile kumukuto gwe chenda kamodo mkaga, Usoga FM Radio, omoyo gwa Usoga. Kasera kabirango, ninze na msusumei yangana, mbikoto seku, hibi abti. Convention fedze batesetese omusomo mwebali jo kutendekera abantu ebintu ebyokwaya otene buli mwayi omukisaguno tegulina kukubitako oyina okugutwala nge chikolo aba convention fedze batesetese omusomo mwebali jo kutendekera abantu ebintu ebyokwaya gutakubitako ngena kwedomweza 3 omwezo gomnana omwaka guno baida kuba idenda mtauni hall atenga 3 na ulala omwezo gomnana omwaka guno baidakuba kamuli kamuli township erange misomo jona jona jida kuina manga kusawa ibiri edo kuncho mukubirizibwa obutabulayo okumana ebisingawo kubeyisimu eri 0708255932 oba 0790809090 ndala oba 0700013125 oyidategeera ebisingawo Mwena mwena ba agency aba eatero mwena mwena muri kwetebwa okujjo kuba mu luchiko olwo mugaseino olujjo kuba yamba oluchiko luno lujja kubayo ngena kwedo mwezi 18 omwezi ogwo 8 omwaka guno nakulujja kuba lwa balaza duzi esawa ibire dokuncho wale ku Bucks Hotel mwena mwena bali kuba saba mubewo mu buntu atera mukume ebisera bali ku saba ulire yambo tegeze agent mwino gwechigema kotio omuchala hajira kontaira owe mafubira alikulanga mutabane we omuchala hajira kutaira owe mafubira alikulanga mutabane we living ngobi wa miaka 14 omwana ono yamubulako mutabane we yamubulako atebereze bwokuba yamubuze ko nakulwa abaire lwaido yaverere waka yababulako kala atebereze bwokuba mu bitundu ebyaidenda mu town mbula muti obeka yunga living ngobi yababuze ko mukubula tibategeere yeyagemye Hajira kutaira alisaba yena abona ko kumutabane we omukubire alikuziro musanvu 54 39 5 na ndala 2 na ndala obaziro musanvu 00 munana mwenda 15 55 alikuziro musanvu 54 39 5 na ndala 2 na ndala obaziro musanvu 00 munana mwenda 15 55 Edategera ebisengawo Office ya Academic Registrar Kampala University holuna ko Raidenda olusago Raidenda Office ya Academic Registrar Kampala University olusago Raidenda bali kwenda okutegeza abantu nti balese kosi edenda ulo baina kosi da certificate diploma ne degree taku ne postgraduate diploma era bati bali kuwandisa abanasoma mu lusomo olwogwo 8 ni December balina in service holiday program byonna bali biriwo atera bali kuwandisa baina masaawa 2 kuncho paka 12 dolwe gula atenga semester heda kuina manga ina semester ya ina manga na kwedo mwezi na omwezi guno mwaka guno ya in service program service semester ya ina manga na kwedo mwezi na omwezi ogwo 8 teya in service yeja kuina manga 23 omwezi ogwo 8 omwaka guno course de bali na do bali na higher education certificate bali na social worker social administration bali na business administration public administration bali na procurement and logistics bali na computer science leisure tourism and hotel management bali na secretary and office management bali na interior design education development studies bali na mass communication fashion and design environmental management library archival and records management bali na niko sedende kamala bagani kwa kumaire ibiri wale kujinja iganga highway okumpi ni maganjo green millers okubane msinga okubira AR oba academic registrar alikuziro msambi itanu mukaga isatu itanu itanu ina mnana mnana alikuziro msambi itanu mukaga isatu itanu itanu ina mnana mnana waziro msambu mwenda isatu mukaga ibiri ibiri mukaga oidate geda hebisingao manifaba TSF Management Talent Search bano bagani batibategeza abantu abembi abachi ni badije wa komediani haye kuzira management nti oidako lanavo atera baida kusasula mchibi na chaibwe iwe bali kutegeza anti talent nebisera biebie mbele atenge mpisa chikulwino iwe omwembi DJ oba omuchini komediani kube isimo elizuro msambi itanu mnana isatu itanu zero ibiri mukaga mnana nambe elizuro msambi itanu mnana isatu itanu zero ibiri mukaga mnana idate gera ebisingao aba Gada World International Security Company jebali beta keke security company buteni ekolera mu mawanga agasoba munkaga buteni bali kutege amawanga agasoba munkaga okole Uganda Kenya Tanzania Burundi Rwanda DRC Dubai Qatar UAE tako ne Canada aba Gada World Security Company bali kuwandisa abo habendo okukola nabo mu bwa security wano mu Uganda alikwetaga okuba alikwetaga okuba omwisirikale ngokola ne kitongole kino kya Gada World ebyetaga ne bino oteekwa okuba nga wamala sini yeyokuna ng'atoli ne passlip oba certificate ekibiina ekyomusanvu ng'olina result slip technical certificate n'okweyongerayo oteekwa okuba n'embaluwa eya chairman ow'ekyalo nga kuliku n'enambadde edamasimu benda myaka 22 ekitono ino kwana benda obufaanani obw'abantu abakusemba busatu benda obufaanani busatu obw'abantu abakusemba ni national ID daiweta kune namba edamasimu oteekwa okuba ng'oli mulamu bulungi nga uzira kikulu mate nga n'obwongo bulamu iwe mwene ng'oli n'endagamuntu origino ne fotokopi yayo babyetaaga abali kwetaaga mwida kujja mu bitundu bino wa manga mu district ya Idinda ku lwokutaano ng'ena kw'eddomwezi 22 omwezi ogw'omunaana omwaka guno oyida kujja ku Jinja Central Police Station mu Jinja City ate mu district ya Otuke district Otuke district lwokutaano nga 22 omwezi guno omwaka guno oyida kujja ku Otuke Central Police Station Abim mu district ya Abim kulomu kaganga 23 omwezi ogw'omunaana omwaka guno oyida kujja ku Abim Central Police Station bali kusaba Otuke Kebukali kuba exercise etandika saawa 2 edokunjo bali kujigala ku saawa 8 okumana ebisinga okuba isimu eri 0 7 8 7 5 8 3 4 3 enamba njiramu eri 0 7 8 7 5 8 3 4 3 oba 0 7 8 9 5 8 7 9 0 7 8 9 5 8 7 9 oyo ni area supervisor omulimi nga wetaaga kuuma akalijjo okwambako okufukirira ebirime ebyo kekakolesa maani ganduba oba wasima ekiina ekyamaadi shadufu aye nga wetaaga kuuma akalijjo okwambako ogasanamu wegeme kampani ya Sun Culture ekuleeteira obuuma bwa sola obulijjo osobola okwambako okupika amaadi okumpi n'ewalake bukolesa maani ganduba ku bbeeyi layisi ne ku kibanda mpola kosobola okuwaayo emitwalo 13 edisigaire wasasula mpolampola okutuusa lwomalayo okumana ebisinga okuba ku 070 ndala 79 9 0 9 oba 0 7 9 5 8 5 9 3 9 oidategeera ebisingawo Royal Institute of Business and Technical Education Kampala bwayise banoni bali kuwandisa abaana abenda okusoma Secretary and Office Administration abenda okusoma Nasale Teaching Fashion and Design ni kose dende kamala baina National Certificate ni Diploma mukose do Donald Donna tenga ditwale miaka ebiri bakole ebigezo bya gavumenti ate computer bakutendekera bwerere admission form zidaganibwe kamuli mu office ya chairman LS5 ate ekibuku mu office ya chairman LS5 enamtumba mu office ya mayor enamtumba town council ebujiri mu office da Busowa town council ekaliro mu office ya chairperson LS3 bumanya sub county okumana ebisinga okuba ku 0703 00 2 7 5 7 5 0 7 0 3 00 7 5 0 7 0 8 5 8 5 8 4 8 4 oidategera ebisinga wa 23 neliva okubita kusawa omusanvu ogw'emisana namusosumaiya nenza kutusisa ku ebirango mutava ku mwoyo gwa Busoga.
Dennis, oli kula wakuguka mangu ino. Chiche chikukuma ngoja waigulu, awazira akulemesa.
Okubita mu mubulamu tichida na mukisa. Mfuire yo ino, okuba anti, ero okuba chenenda. Nekumaku mokufune chirunji, okuba mwebye bine toro ile. Mkosa White Star Magic, okukumengo edange, nga dhipidia pidia, nuku unakalosa. Chinamba okulembera abandi bona bona, nengeri jensobo ile, okusigala waigulu uomu zano guno.
Wow, echo chitufu, aba kulembeze, bayayani ruobu wanguzi.
Funobu wanguzi, ngoko sa White Star Magic, asinga mu Uganda. Usigale kungulu. White Star Magic, tasagisa buchafu. White Star Magic, all day fresh clean, the number one detergent in Uganda.
Mauli lagasano sokuwa mu MTN. Yogera, ero yogere, kubei dondolo. Gulabano yesingayo, okuwa ku agent wa MTN. Akuli okumbi, obani gabwa, star, ndala, not not star, iwi ndala hash.
Okufure dachika chinane, no kuogere na kwa MBZ tano.
No kuwelezo uwa kabutano, ula ambilida, kunusulu kumilu wonka, ukumare sawa wabina ina, na ambilida. MTN awala tutulemesewa enkola nobu kwa kulizo oino bijira MTN runga mizwa naba Uganda Communications Commission
omoto kukuluma musuda magulo obo uliro muliro mubiri gongolamba ilo wile obo ukulumu eningo nobu lezibwa chokomel buongera amani mbasi likale bombiri kwa barwani sendo ere dikuluma nedo edienzo kukosovula mubo chokomel ya kakasibwa National Drug Authority iwamu etaga mwagane mudifamasi ni maduka gatundo obolezi muiwanga liona liona ate iwalu Amaino, uli isalu yulala Butaye chinogo gwewe chichanga kasa nalala Amaino agaguba, oba agagari mwevituli Ivi unaviru manga buo Sine vibuamu lusaisahi Oba, ngo unakanoa Sine sanena hapo mouthwash Toja kwa indusa, we wanabafere Bata kuguza kapa mkutia Ngujeta kamyo, kakasanga Ogula nana mwene, tiba kuguza chifana na nana Obolezi choko melo Habo medicine, ni nana Habo mouthwash, buona buona buaka Kasima National Drug Authority, elango Obwaga na mudi pharmacy ni maduka gatundo balezi mwiwanga liona liona.
Mami, ochidinga na bairenti irenti tuja kuida kunchalira kuisomero.
Oh mwana wange, ngalwache nsubo kuido kubonaku. Wena wenu ulifana na bulunji, olimulamu, ndowoza baba visa bulunji kuisomero wano.
Ii, batuwe merenunji ngefumbiwa atenge yonge iwamo, vitamin wa fortune buto. Emereje batuwe woma, tuwa baba la mbulunji. Mami, ochidinga vitamin zinunji mkukula no kubabalamu.
Tufumbi. Emere ya ife ya isomero, nga tukosa buito wa Fortune Buto. Akene nuiru obukalamu, okuku obulamu, anti ayonge iru amu. Echirungo cha vitamini A ni D. Uo mwana wo, entandi kwa yobulamu obukalamu. Ngoko sabuito wa Fortune Buto, akene nuiru obukalamu, okuku emere nunji. Eranga mlunji, kukukulo obulunji, oku haba anabo. Fortune Buto, the taste of Uganda.
Wasu zotyo mungi, echiro cha valichitia. Bulunji on a rose for my cava tula tula unji.
Maybe no, Tom.
Wesulirenga baby na mfaliso guwa mutindo
Atenga muangazi
Mugungu
Mubidi oguluma
Kuumu na bulunji Chokele bachikui
Rose form And see a bit
Wow Which is the best betting site With high odds
SBA is the best site
Yes Which is the betting site Having high bonuses
SBA
On bonuses Jiri massive Bet with SBA for instant payout and up to 250% bonuses. Also, enjoy free bets and daily casino jackpots. Visit www.sba.co.ug now and sign up. SBA is licensed and regulated by National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Bet responsibly and betting is not for persons below the age of 25.
Banang, buno bulumi afuda asinga kasitangu zobutwa obutwa obugana nga nkozi somuguwa bwe binaagana nga nesula mu nyanja naye sijja kusobola omuliro mu byenda ebigere byoja kati n'okumira sijja sobola kanfa kasitadi mukama akiraba
cheswate wetta jambala tugende ewa Dr. Haji Rashid Sechide owa ayent EM Hub Medicine uno mukugu mukujanja bendwadde zebagamba ntizalema omuli alsa pressure sukari, sickle cell, nendwa dendale nyingi, asangibwa mukono, kulugudo lude bugerere, atawe busoka, mumusange jinja, eka yunga mafubira, okumpi nemba kile petrol station, kulugudo luve jinja, okude kamuli, mukubira ku 0752, chenda munya, nkaga, atano musatu, uba 0752, chenda musamfu, kumina muenda, avini mutano.
Omuzaire, tebereza, nguo wangu ile school fees. Owo mwako mulamba, sasula busasule school fees. Ngoko zesa momo, niga star. Chiku minka gana itanu star. China na hash. Olonde ku school pay, sasula school fees. Wega ite kubana mkisa, aba wangu zibaife. Enko lanovu kwa kulizo, bigobererwa. MTN, awalala, titu komezekeka.
Ebyo kunu ebindi, bikuongera buandiwo. Ayeri echo kunuwa chila na chunka, echiku wa amani. Waisabulunji, chiswikani kuchokunuwa. Chakue mbavu, okulimira kumubio. Atenga buovumbula mumumiro mulala gunka chendokera ku ni Mountain Dew buti mukagwa wefunent paya Mountain Dew inogoga oluwa lero Mountain Dew dude dio.
Abantu basoga mu nambara musiza amanyane dobozi nze Pastor Sherman ombulizi wenjiri nzo kubategeza antribudura mukaga kubusoga 1 tubane program wachalu esubi esawa musanvu oluvanyuma lwa mawulire kyotateekeddwa kusubwa yadde okubuusa amaaso nze Pastor Sherman owa Rise and Shine Christian Church Liganga katusinkane budra mukaga. May God bless you, we love you, shalom. Tuwala msiza mwena mwini nyala mkamafa Yesu Kristo. Abantu ba katonda mwena abari kuredienu nganzi busoga wanu. Ngari mizindaro ja redienu obe mabego mzindaro simulala bamwita Pastor Sherman Evangelist. Natu seda buliru naku. Buliru amukaga every Saturday. Tuwa waguza netufuna we dakika. Nafe tubeko chetutusa mumatuga mwe. Era nze Pastor Sherman Evangelist okuva Iganga mwa Rise and Shine Christian Church. Lero nondi wa mkisa kubange mabego oba mbaka gurande chichowulide akalanga wailinga intro nti nakusomwezi nga 31 December fefe nange mpisa ya fe nge nkola ya fe tugenda kuba nga tukunganira mu kisaawe ekyesomero somero le baita Top Care chivuri de intro mulimu akantu ako kati omuntu omambuza nti musumbe kanisa eri ku Top Care nedda ekanisa eri na Kirurwe oba muiganga bayedego botuka mu kibuga kya fe kya Iganga buze kibuze changwe nyo nti ngenda wa Pastor Sherman kwa Rise and Shine Christian Church Iganga. Oja kubotusa. Atina kuzumeze nga 31 December. Icho chiteke mprogram. Tewali chifochiracho nacho genda kusabiramu. Okujako kutop care. Ngabulijo as usual. Muchimanyi miracles, wonders. Byonna mukama abitutegekedde. Lere na kuzumezi ziri 16. Omwezi gwa 8. Encha lwa Sunday. Tuina service judamani nobuyinza. Ngenda kuogira kuchibaita bamalaika. Mukama njagala kwebaza kulwa service enu. Oli Katonda inza buli kintu. Oli Katonda agaba amagezi. Oli Katonda akyusa abantu. Oli Katonda agaba essanyu. Mu service enu ndaba yasobeddwa. Ndaba yeetamiddwa. Ndaba yo omuntu nga simu sanyifu ayi mukama. Na ye muganda ange tulikurubo. Musajja. Njagala kogera mbula mbu. Buli kyowuliranga kyagaana. Buli kyowuliranga kyazitowa. Waliyo Katonda ayina amaanyi. Waliyo Katonda nannyini gwe. Katonda nannyini gwe akwagala. Akwinamu essuubi. Waliwo ensonga lwaki watondebwa. waliwe nsonga lwaki oli mu nsi nga bwe bukedde. Njogera naye mukazi gwali ebuyende, musajja gwali mu kibuga kyeyiganga, musajja gwali mu kibuga kino Jinja, munnayiwe omukazi ati ayimye oti ayimye ku mudaala gwo, ngamba gwatunda lumonde, gwatunda enkoko, gwatunda ennyama, ngamba gw'omutembeyo, ngamba gwa kiosiki, ngamba gwa boda boda. Njogera ku gw'omugoba wa taxi, njogera eri gwe musajja gwe mukazi gwe otudde ng'ompuliriza. Njagala kwogera mbulamu olunaku lw'olwaleero. Njogera eri gwe omuzimbi akwata omwiko n'ozimba. Njogera eri gwe poota. Njogera eri gwe omulimi. Njogera eri gwe presenter munnamawulire. Njogera eri gwe dokita. Njogera eri gwe askari akuma ebyabanno. Njogera eri obulamu bwe musajja gwe mukazi gwe iwe muwala iwe. Ndikwogera gy'oli madam, master, head teacher. Ndi kwogera mbulamu ofisa afande kaawo. Nzize wano mu linnya lya Yesu Kristo Munazaris. Waliwo ensonga y'amaanyi gye njagala tukkiriziganyeeko naawe. Nkulaba ng'olina emitawaana, nkulaba ng'olina by'oyitamu, nkulaba ng'oli stack. Ate naawe atali stack, ndaba ng'essanyu lyo litandise okukogga, litandise okutoniwa. Essanyu litandise okutoniwa. Naye yatutonda, yatutondera bamalayika. Omulimu gwa bamalayika ba messenger. Bamalayika babeerawo ku lwaffe. Lino essomo ggazi, neŋŋenda kulisomesa olunaku lw'enkya. Mwemwe n'abagenda okubeera mu saaviisi y'enkya, eno ye subject, eno ye sermon gye ŋŋenda okusomesa olunaku lw'enkya. Tomorrow I'm going to teach you about angels, their work, their responsibility. The angels, why God creating angels? Why are there? Omulimu gwaba angels, mulimo chi? What is their work? Their ministry, why? Ba angels omulimu gwaba, wodi ya uri naba malaika? Wodi ya uri naba malaika? Ba malaika ba kulaba, bio kola, bio roza, bio planninga, they are surrounding you. The only tebata sobola kola. Last week eri nakyaza minister, nakyaza minister, cabinet minister ku office yange, naye ba escort be teyabakkiriza kuyingira. Naye ng'olaba bamala ne bayitawo, bamala ne bakebera. Ate namugamba bw'obojja nkusabye, if you want to visit our church, tosa samaza, don't come with bino bikadenge. Nebo yali ajja ndoza kadenge yazireka somewhere, but still mumotoka mwalimu emiriro, mwalimu emiriro, emundu, emundu ezuzi nyine za AK-47. Reason why, tisingebayo embeera yonna ekyankalana nga baagala kuwamba minister. Eze mundu bazibalura, kubanga omuntu omuwe mundu asobola okugumbulula abantu lukumi. Omuntu omu ng'ayine mundu nga mwe muli bantu lukumi asobola okubakyankalanya. Obaka tugambe abasirikale 50, 50 soldiers abakutte mundu zirimu amasasi, basobola okukyankalanya ekibuga kyaffe kino Jinja oba Yiganga. Ne muduka ne mugala amaduka buli omu ne yeekweka waali. Hakati bamalayika babironga bakutunuulidde, naye enkolagana yo ne Katonda bw'ebivaawo bamalayika nga babajjawo. Baminisita bonna ba Museveni, abakulu bonna ba Museveni, olunaku lwe babajjako obukulu obwo, olunaku lwe baba nga tebakyalina mpuliziganya na mukulu, security evaawo. Osigala muntu wa bulijjo, local person. You became local. Tokyalina ky'oli. Kakati omulimu gw'abamalayika kutukuuma. Era bamalayika bwe bangoyina enkolagana ne Katonda, ejjoogo lya Setaani likoma. bobori nenkola gana ne katonda ejogo lya setani likoma kati gwatamanyi value yacho atachitegera nzizo kutegeza anti Yesu Kristo eyafana zukira yajja kunonye che chabula yajja kunonya gwe yakomyawo nkola gana yo gwe ne katonda. Jesus Christ of Nazareth, he came to show us. Abana bayimbo demandi, you came from the heaven to show. You came from the heaven. Wajjo kuva mu guru okutulaga ekubo. Adam oluberebelye ye yali nenkolagana ne Katonda. Banyumyanga bunyumya. Bosome sura okusatu. Olabanga Katonda ajja mu lusuku. Abuza Adamu oliwa. Adamu ntinekwese chichi Adamu. Anti ndide. No, Adamu ya gama andi buherere. Katonda abuza Adamu. Ani ya gami ya ntoli buherere. Katidayo, uudile mpuriziga nyeyo. Adamu ne katonda bari banyumia bunyumia. Banyumia ngazi wengenda kuchache yiganga. Ninsanga mtabanyu wange Sadraki. Sadraki jangu uriuti ya chichi gena masu. Katikatuna ya janga murusuku. Nayo gira ni Adam ngabanyu miembozi. Adam bwamara okwonoona, Setani na hako esomu kisogo, Katonda na katinga off our communication. Fene Katonda, empuriziganya yafe, enkolagana yafe, Setani na ajisalako. Kristo na akomawo, ngechimurese munsi, kukomya onkolagana yafe ne Katonda. Basewe ne banyabo Kristo gwe mutango, basewe ne nyabo Kristo chechamu tisa, chechamu kromeza, chechamu komereza. That's why baamu komerera. Yesu yali aze komya onkolagana yafe, Yesu yali aze komya mirembe, Yesu yali aze komya chiriwa chafe. Setani na rwana nyo okulwanyisa mukama wafe Yesu Kristo. Na urwalira enjiri ekyabuulirwa na yenge erwanyisibwa, enjiri ekyayiganyizibwa na yefe abaamu tegeera, yaba obuyinza, yatuwa obuyinza okufuka abaana ba Katonda. Era kyevaalaba olwaliro nze okubategeeza nti Yesu Kristo akunoonya, naye bw'onadda mu bulambo ebadde bikukaabya ogenda kulaba Katonda. Ogenda kulaba Katonda. Ogenda kulaba mukama. One day one time nalaba ba malaika nga nunula. Nali mu kisere kizibwe nnyo nga nsobeddwa, nalina omusango gw'ettaka, nagenda ne ngula ettaka oba ekibanja naye nga akinguzizza, ate waliwo okwefuula. Eyanguza ekibanja ne famire ye ate ng'ekibanja bakyagala. Ne bateekawo embeera ne beekutulamu ebiwayi bibiri. Saidi emu ng'ewaabidde taata. Taata n'agamba yakola ensobi. Kati nga baagala nkwata ekibanja nkiweeyo. Ne ngamba gwe taata gw'ozaala bano abaana. Ono maama wo gw'oli gw'ozaala bano. Muli basatu. Mukwate ssente zange muzinzirize. Nze mbaddize ekibanja kyammwe. Ne bakolagana ne State Anthony. State nanchunya. Manyo kunchunya. Manyo kunteka kempingu. Neba sajaba nanga bampuliriza. Nalinguze sente zange. Ochimanyi kufairo bateka ku vice pastor. Nga nemu koti yona. Bwebaba basomosango pastor. Kugamba bachikola era kuswaza linyali ya mukama. Nempanike emikono ngamba mukama, ayi mukama, lwaki okkiriza erinnya lyo okuswala? Kubanga target eri mu kino kuswala. That was the target, that was the motive, kuswaza. Banga state yangambako nati kati muli yamusaba saba ehe mbasekered nanjerega ninkaba maziga ningamba mukama nsindikira ba malaika. Nalaba ba malaika mukoti. Gwe bali bantadde kongo omujulizi. Gwe bali bawadde ekibanja nti ya mpawabira. Abaagalwa. Abali mukoti olunaku olumujjukira. Mujjukira ekyali mukoti e Kayunga. Tebyali Bulaaya, tebyali Denmark. Byali Kayunga. Omukyala kandiyite ddalu. Abamutegese bulungi ebigambo abyogedde. Bamaze okubiwandiika ate kamu akeekamu natabula koti nayogera nonsense nayogera bitakwatagala ne bamubogoda tula once ne mpulango omulamuzi agamba state I have told you ne bambuza bako kyogera konze sobola kwogera kubanga ba malaika bange webali angels are here sinache nayogera naraba malaika nga atabule koti musajja gwoyina kyoyita mwababibu musimanyi bakubyeko obululu simanyi bakubyeko ettaka waliwo bamalayika abasobola okulwanira malayika webali wulira bw'osoma ekitabo ky'ebikolwa abatume essula y'okusatu Petero ayingira mu baali mpisa abo yakusaba bayingira mu yeekaalu esaawa emwenda okusaba basanga omuvubuka eyali omulema okuva mu lubuto lwa nnyina asabiriza Petro namugamba nenze sina kyenina feeza ne zaabu sirina namugamba mulinyeresi Kristo omwana wa Katonda omunamutambula musajja n'atambula ensi n'ensi neekuŋŋaana nga baza okulaba Petro nabagamba abooluganda gano simanyi gaffe kiki ekibeewunyisa o Yesu gwe mwagaana gwe mwakomerera gwe mwaswaza naye ffe gotakkiriza yatuwadde amaanyi okulaba bino Kerode n'awulira byatuuka mu matuuge Kerode y'omu n'atuma abasajja be ne bakwata Petero bamutte baali bagenda kutta Petero naye ekiro ekyo ne bamugamba yeebake mukomera kubanga enkeera kwali kuyitako Abayudaaya balinanga ennaku zaabwe ze bakuza ne bagamba katumaliza okuyitako tujja mutta abeegayirizi baali mu kusaba nenda bamalayika ngakka malayika nayingira ekkomera n'asooka afuuyira kalifumba n'abasirikale baali 16 ne beebaka otulo malayika n'agamba Petero yambale yampana yambaluye mu mbiri zimuka yambale engatto n'amwolekeza n'amufulumya ekkomera n'amugamba fuluma bwe baatuuka geeti esooka ne bagiyitako eyookubi ne bagiyitako n'esembayo ne bagiyitako n'amugamba kati kwata gago nange nzeeyo mu ggulu nendaba malayika ng'ajja Petero mu kkomera Kerode n'asigala ng'alemerako Katonda yakuba Kerode oluyi n'afiirawo n'awunyirawo basobe ne banyaba omulembe guno abaana bafe ab'obuvubuka muwulize ebigambo bino guno gwe mulembe nga temutya kubanga munoonya likes n'osanga oli avuma pasita n'osanga oli avuma abakulembeze b'ennono n'osanga oli avuma abakulembeze mwe abaana be tuzadde mubeeremu empisa muve mulembe ogw'obutatya muve mulembe ogw'obutawa Katonda kitiibwa malayika ajja kukuba oluyi ajja kuba ka business ko malayika ajja kukuba oluyi gwe musajja mulikirawo okunyoma Katonda mulikirawo okujerega Katonda omulembe ogutali mu ntiisa omulembe ogutatya omulembe ogutarespectinga n'osanga olinga avuma abakulembeze b'ennono bwe njogera abakulembeze b'ennono ng'oli avuma n'osanga olinga avuma abasumba kale tetuganyi weewaawo tuyinamu agabbi tuyinamu agaferi naye jjayo omufereyo omwanyule omwanika eri ensi mumanye but don't abuse others don't do that obanga voola Katonda obanga anyoma Katonda njagala kugamba gwe musajja njagala kugamba gwe mukazi gwe nze bampita shuamano wa Arise and Shine Christian Church manyi nti Katonda akulindiridde waliwo bamalayika abasobola okuyamba mu business waliwo bamalayika abasobola okuyamba mu byobulamu njagala kukusabira gwe musajja njagala kutuma amaanyi ga Katonda awotudde ekyo ekyakutuula mu kifuba ekyo ekyatuula ku mutwe ekyo ekyatta business ekyo ekyatta obufumbo ekyo ekyatta enkolagana yo n'abaana ekyo ekyakuteeka kuganibwa omwoyo gw'okuganibwa omwoyo gw'okunyomebwa omwoyo gw'okujeregebwa buli kyokola kifa otubidde mu mabanja nkusabira muli nnya Yesu buli sadaka gye bakuteekako buli ddoga lye bakuteekako buli ndagaano ze bakuteekako musomoludde omuliro gwokya ebizibu omuliro gwokya emmandwa omuliro gwokya amayembe omuliro gwokya walugono omuliro gwokya isejja omuliro gwokya emizimu egyawamba obulambo egyakwata famire yo egyakwata amakago egyakwata obugagabo naba omuliro gwokya gwokya eddogo naba omuliro gwokya gwokya amayembe naba omuliro gwokya gwokya ebisiraani kale ndagira buli kyakwata ebyo kikutte
echa kwata abano butasoma, echa kwata visa yo, echa kwata magezi go, echa kwata plan zo, wali musajja mugezi, wali musajja iya, wali o planninga. Na yika akano season inatiro kutuka. Season inatiro kutuka. Buli mwezi gwa Christmas, abantu banonya sente bagula abana babwengoyi, bagule nyama. Na yugwe tona abana kufuna capital. Na ye nkusabira olwaleero, eche chakubuza sente, eche chagale miryango ja sente, eche chagale miryango ja abantu abagezi. Waluwe chaku blocking, waluwe chaku gala, waluwe chaku siba. Na ye ndagira chikutai, muri nyari ya Yesu. Nsaba Katonda akwereza bamalaika. Nsaba Katonda akwereza bamalaika. Nkulaba ngo tagala. Nkulaba ngo sobedwa, nkulaba nga toma nchidako, na ye Katonda akaba maraika. Luti Katonda ya mwaba maraika. Ibrahim Katonda ya msindi kila maraika. Meru Katonda ya msindi kila maraika. Katonda sindi kila maraika mnyumba yu. Katonda sindi kila maraika mbiznes yu. Katonda sindi kila maraika. Erebe vyokola. Maraika akulabi kile. Ngabu ya nabikila Ibrahim. Bari basatu wa maraika. Ngechizibu cha Ibrahim kuzara. Maraika nabaja. Nsaba Katonda kusindikira ba malaika, nsaba Katonda akununure, nsaba echakwata chikutai ove mu bwavu bwennono, ove mu bwavu bwensikirano, ove mu bwavu bwenkira mabere, ove mu chikorimu, ove mu kuganiwa, ove mu kunyomebwa. Oliko chibachita the spirit of rejection, oganiwa, ojeregebwa, onyomebwa, na ye Katonda akaba malaika akutase mu buli mbera yonna. Jukiranze pasa shuamani. Encharwa sande. Oru dengo uriza programu enu. Oru situja na bujulisi. Na yori yeyo. Embere kuchunya. Tomala kumula mubuganyi. Embere kuchunya. Na yobri duwa maanyi. Agastu koje. Musaj. Toinacho ogenda kuvako. Eje metuwa hale vili joina monsao. Jikoze senga transport. Oru nakuru encha. Oje, musavis, ejudama, ejudobu yenza. Gwetuka butu siganga. Erinya lioba toina kwera vila. Pastor Shuaman. Don't forget that name. Buza, ewa Pastor Shuaman. Arise and shine. Christian Church, yewa. Oba kankwe namba yesimu enu. Make sure until you save this number. Manyoru nakurumoja kunjagala. Oru nakuru moja kunetaka. One time, one day. Nze nkulaba nga wenabiyo itamu. Nze nkulaba nga wetaga sara. Wetaga kusiga mafuta. Wetaga kugoba kochintuwechu. Oruwechi kugobela. Oruwechi kulondola. Oruwechi tebibyo. Oruwechi kutambula. Oruwechi kuyita. Oruwechi lia sente. Oruwechi ganyi mubulambu. Wetaga prayer. A serious prayer. Weta goje mkwateko mgaruzo wenti. Kusavide katondoma. Weta goje mkwateko mkono. Njogere kubulambo. Katu wandike nambeno. Please. Wandike nambeno. Uja jeta. Zero msambu msambu satu. Zero nya. Wandika M. 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 Mwabari ya Saudi Arabia. Abari Oman. Abari ya Dubai. Eje namba juandik. Kubiro musombo. Awo ya gala namba anga ya WhatsApp. Njajukuwa. Manjini mwabali ya wali chinzo waka urubiriza. Na ya wali mu Uganda. Wandike namba eno 0773-04-M-M-M-M. Yogera no musombo. Mgame njagala kuogerako ni Pastor Shuaman. Njagala kujansabireko kola na ya appointment njakusaba nawe abantu bangi bazze ne tubayigiriza makubo ga Katonda abantu bangi bazze ne tubasabira ebara besubi toweta towetuga towechawa jangu naze bigiri jangu sabira omukisa jangu njogere kubulamu bwo jangu njogere ekigambo ekyobulamu kugwe. Jangu nkulangirire ko mukisa. Jangu mbogorire kya kusiba. Waluwe kya kusiba. Waluwe kya kukwata. Kirina kuta. Waluwe njegereza kusiba. Zirina kutuka. Muri nyeresi kusomana bakatondo mura. Ngabuli jobu ndetebinza tukiriza. Na yesimu eri 0 musanvu musanvu satu. 0 nya.
esigada wandika M. Katusinka nincha mu service ajudama ino buinza wa yiganga. Ani onu, awade Pastor Sherman or Rise and Shine Christian Church. May God bless you. We love you.
Ya wenja gala Olio mwami ya tuwana Ngera vile vila la viola Na sigala mirozo Arine chisa e chitakupa E chisa chichiwonya mama Nyawo chisumulula chizisa Mechenga nika Mbwa kwata kumukono Makutusa jogenda Wabaya mbye takowa
Dennis, uliye kula wakuguka mangu ino. Chiche chukuku mango oja waigulu. Awazira kulemesa.
Okubita mumubulamu, tichida na mukisa. Mfuire yo ino, okuba anti, ero okuba chenenda. Nekumakuma okufune chirunji, okuba mwebi ebine toro ile. Mkosa white star magic, okuku mengo edange, nga dhipidia pidia, nuku unakalosa. Chinamba okulembera abandi bona bona, nengeri jensobo ile, okusigala waigulu uomuzano guno.
Wow! Echo chitufu abakulembeze bayayani rwobu wanguzi
funobu wanguzi ngoko sa white star magic asinga mu Uganda usigale kungulu white star magic tasagisa buchafu white star magic all the fresh clean the number one detergent in Uganda
Mukagwa batakuguza isimu chikuangala ate kubusiri ngabane ifo Falcon Phone Center baliwo banoba leta masimu aga Tekino Itel ni Infinix ngagano bagatunda mu kibanda mpula kutelini mu cash bakuletira masimu ga UK used okugezanga Samsung Docomo Aquas Oppo nebikebindi kamala bagane kumasaga gaibwe okugezeka muri mu tax pack au ku room 12B okulingiriza obwenini stage ye irundu tena chindi mu kibuga cheidinda olutuka ku Nizam Road ngokuba kunambeno zero Musambitanu musambu, musambu ndala ndala, muenda inandala, nivana ife, aba Falcon Phone Center, aba idio kutasa, ena kwe ya masimu agechu kuangala.
We charging ni Sonic alimu ekirungo cha vitamin B power ngate vitamin B ayambe mibiri daife okwezimbira amani gado Sonic alikunusuru ku mirwonka kubuli duka erikulina ine okwetole iwanga lyona lyona akuri baba naife ababev world limited abagani we na mamve muchibuga che Kampala okumane bisinga wo kuba ku 0730 0730 53 obe namba ya WhatsApp eya 0735 53 93
Pakagwa, ena kudaife eda Integrated Child Health Days. Dina ime. Dino nena ku eda tongozebwe kitongole chebi obulamu. Okwongera mu amani mukuchinge ndwa ile diwota abato. Nga, olunku sense, walugono, nedindi. Nga ataku mukuziguno. No musudo gwensiri, guja kuchingibwa. Weda kubawo, okuchinga kokolo womu na guanabana. Mubawala, abemi ya keikumi. Lulalama, mubachala, abali mumi ya kejizala. Nebindi kama. Mala, obu ereza buno, mbao buli mwaka, mumwezi oguo kuna, no guwe ikumi.
Obulazi obu chinga buona buona, bulonji, bukola ino, erabu abu erere. Aba zaire ni mwena 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 aba kumabana. Musabibu okutwala abana, okuvako ye yankazalibwa, paka kuwe miaka ikuminena. Malu aliro, ni mubifo ebi atongozebwa, kubialo. Bafuna obu idandabi buno, muidukiro okwongera okutwala nga abana, okuchinga. Ingibwa wairengo gwokuna waireku
obubaka buno bukutusibwako Busoga Health Forum walala n'ekitongole ky'ebyobulamu ni path
Mwana mwana mwe bale kuyida tuje kuogera ku bintu bisatu eby'omugaso omulyo tereka amaadi obulungi okukoyesa obulungi emigwano n'okunaaba mu ngalo bino bikuma baka gaifenga mala mu bulungi n'okutangira endwaire nga kolera n'ekiddukano bangi kuife amaadi tugatola ku nayikonto oba munanda echi ekibaawo bwetugatereka nga tetugabuyise oba ogatereka mu biduraamu nga bigubu
ebiwuuka n'enfuufu bingira n'amaadi gayinza otulwasa
bwe kiri mutereka amaadi ag'okunwa mu bipipa ebiyondo ate mugabuyikeku kozesa ng'ekikopo ekiriku omukonda ng'oliise na mu maadi so togemya mu ngalo oba okozesa ogukopo ogugubu buti katwogere ku migwano n'ani asobola okunkobera lwaki okweyambira mu nsiko kya bulabe
obukyafu bujja mu maadi getunwa
kituufu n'ensonga lwaki buli maka gayina okuba n'omugwano nga mubuyikeku okubinga ensowera ate idukira nti n'obubi bw'abaana bona bwa bulabe bona busuule mu mugwano ate obuyikeku ekisembayo engalo enondo ditaasa obulamu n'abanga mu ngalo ng'oviira emiyandu ng'okaali kulya ni bw'omala okugema mu bukyafu bwe tutereka amaadi obulungi twakozesa emigwano twaniikira okunaaba mu ngalo twidaatangira amaka gaife obutalumbi bwandwaire obubaka buno bukutuusibwaku Mayuge District Local Government nga bali walala ni Habitant for Humanity Uganda.
Abakugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde aba Better Life Herbal Research Center bakuleetedde obujjanjabi gwe mu Nayuganda ku ndwadde z'olowooza nti zaalema omuli pressure, ulcers, endwadde zitawaanya abakyala, ebizimba ku nnabaana, abakyala abalumizibwa enseke, oli mwami ng'ofuyisiza ku mukumu, onafuye maanyi g'obutonde, oba ofuyisiza mu kapiira, prostate ezaagaziwa mu baami, mwe abalina endwadde ya allergy, ennyingo n'emigongo egiruma, ekifuba ekitakutuka, teweesibako ndwadde kugifuula yiyo, gwe yune Better Life, basangibwa ku Kachi Road. Kuchisacha mkama aket. Omaliro gwokubiri. Mchibuga jinja.